sikasirike mpenzi, hata ukijam bado wapendeza my love. Oh yeah, oh, oh yeah, oh. Najua wani miss baby, hata ukilenga text na kunitesa my love. Oh yeah, oh, oh yeah. Ningeweza kujenga time machine mpenzi, rewind it to be your disciple. Ninaamini penzi letu kuna kama we, watajaribu watashindwa, kipusa naomba huwa na we. Na hushiki simu, I wanna make it up my somebody. Nanga kama nyota, na waza you're in my head. Naomba tunofasi, nigeuze mienendo. Somebody, nitakupa unachotaka. Wish you know where. Girl, you know, give me a chance, make we start all over.
Over, oh, over, oh.
Picture now, gonna make it cheesy. I'm in funny cheesy.